This song, honorable members, now needs to be recomposed.
Now hear this.
DJ Zedon Kenya. Hashtag the light of experience.
You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes,
vibing with the light of experience DJs.
Even the deepest secret of men, Lord, expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You put fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire.
You're the God of fire. Maybe with the light of experience.
Spirit God, send your spirit God, not by my chako Yesu naomba ushirika wako shirika wako Masia naomba kibali chako oh kibali chako kwa uimbaji wangu
on Kenya. Hashtag the light of experience.
Wouldn't be enough. Now hear this.
Now hear this.
Lift your hands.
Kenya, hashtag the light of experience.
Nitatena, nitatena, nasema ndio. Just like you, my beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful, my beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you, my beautifier.
International DJ at Instagram, Facebook, Twitter at DJ Zenon Kenya.
Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba pembeleza, yeye ni rafiki wa dhati, akiahidi lazima atatenda. Yesu ni mfalme wa amani.
kuwa karibu na inatamani. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba bembeleza, yeye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda. Yesu ni mfalme wa amani, kuwa karibu naye natamani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake ni kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake ni kweli. Usubira mumwami nobulai mumboyo kwanje obulonda malako kake ulireshuya ishiraya. Yesu nobulina watoto abolanga malako kake. Yesu nobulina watoto oba ebini nae tambanga. Yesu, Yesu nobulina emulolanga bane. Yesu, Yesu mulina malako kake toto. Yesu, Yesu no mulina.
Now hear this.
Yesu, Yesu mulina
malako kake toto. Yesu, Yesu ni.
He's an awesome God. How many of us such an awesome son? And I'm never lonely. How many of us such an awesome God? He's an awesome God, and I wanna tell it to the world. Hili wajue ni wewe, kama si wewe basi nani?
Askia landilodi, ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe utaprovide. Nani nangori moyoni zinanijaza hori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai, ukwa na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi silewe. And every day you come through in an awesome way. Hakunye thiki nimepata rafiki wa
kwele. DJ Zenon Kenya, hashtag the light of experience.
Niwewe utaprovide. Jina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua time. Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Now hear this.
Now hear this.
Wengai wangaishio de mudama kimonene. Wengai monene waita dago dadaya. Wengai ota hotago monene wanene. Wengai wangai.
You're vibing with the light up experienced DJs.
DJ Zenon Kenya, hashtag the light up experience.
Wengai wangai shiode mudama kimonene. Wengai monene waita dago dadaya.
Yeah. yote, nyakati na majira yako mikononi mwake. Falme wa wafalme amejizungushia mwanga kama vazi, amezitandaza mbingu kama hema, amejenga makao yake juu ya maji ya mbingu.
Mengi ukinena upepo unatulia, inatisha kama ngurumo na radi hata dhoruba.
DJ Zenon Kenya, hashtag the light up experience.
You're vibing with the light up experience, DJs.
Yo, damu, damu, damu. Damu ya baraka, hiyo damu, 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 damu takatifu. Hiyo damu, 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 damu ya baraka. Hiyo damu, 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 damu takatifu. Damu ya Yesu, imeniokoa, imenikomboa, imenitakasa.
Damu ya Yesu ina thamani kubwa kuliko chochote. Imeniokoa, imeninunua, sasa nimetakasika. Damu ya Yesu ina thamani. Imenikomboa, imeninunua, sasa mimi ni wa Yesu. Haleluya, mwili wangu ni hekalu la Yesu, ninamtukuza. Nafsi yangu na roho yangu zinamhimidi Bwana wa mabwana. Haleluya, mwili wangu ni hekalu la Yesu, ninamtukuza. Nafsi yangu na roho yangu zinamhimidi Bwana.
Now hear this.
Now hear this.
Hiyo damu, 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 damu ya baraka. Hiyo damu, 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 damu takatifu. Hiyo damu, 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 damu ya baraka. Hiyo damu, 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 damu takatifu.
Damu ya Yesu, nashinda shida, Mungu wake na changu. Kusifu Baba, kumenitendea. Nimefika sasa hapa, wewe kweli ni rafiki. Unaniongoza ninapopotea, upendo wako ni ufananishe na nani. Baba, tabu nyingi kweli nilipitia.
Hali nikatipata nikikushukuru.
Sikuzua mpango wako.
Kuna mingine, yeah. Wewe peke yako,
kama yeye alinitoa toka tope la dhambi. Kama sitaona haya ya kumsifu Mungu siku zote nitamuimbia Baba. Mpango wako kwangu Baba, ulijua yote nikiyapitia, mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke.
DJ Zenon Kenya, hashtag the light of experience.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani ya lorani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi.
Zenon Kenya. Hashtag the light of experience.
Modo wa tueli wakonyokwa ni odo wa vile kuigeha Akabata na roro, naga ikoro kaitero Ina tero uero, hatare modo kemori ya keoria Hide tiwe madani watomire goro ya kwege mwero
Kenya. Hashtag the light of experience.
Nani kama we, na kuinua Mungu wangu leo, nani kama we, ini semana
now hear this
now hear this DJ Zenon Kenya hashtag the white of experience.
You're vibing with the light up experience DJs.
Nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda ati nini sema.
Now hear this.
umenilinda siamini.
DJ Zenon Kenya, hashtag the light of experience.
Machozi dadio, umejua kunifurahisha baba, nitakusifu milele baba,
baba, baba, umejua kunifurahisha
baba,
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 umenifuta machozi
dadio,
dadio, umejua kunifurahisha
baba.
Naomba baraka kwenyu, niondoke mimi, dada, brother man. Ebu someni kwa biti, diyo mje mjini hapa. Hapa nyumbani, sisi siyo matajiri, ila tunayo akili chochote. Unachohitaji ukikifanyia kazi, atakibariki. Ila wewe usisahau kuomba, na kila unapoomba niombe, nikuombe, kwani maombi yangu peke hayawezi. Niombe,
DJ Zenon Kenya, hashtag the light of experience.
You're vibing with the light of experience, DJ.
Seem to be all around me, searching for what my eyes cannot see. Where to go next, and who can I trust? No one but you, my hope in Jesus. And I can see the light, yeah. I can see the light coming. I can see the light, hey. I can see the light, whoa, whoa, whoa. Where to go next, and who can I? No one, no one but you, my
hope. I can see the light.
Hey.
chajamo na witike kuina ruibo todo gaye hamwe nawe tiga iwake heri thanio ne amugo kenerera aku oreri otaka moko ine makera kuina kia koroya.
You are here more than in a beast. I worship you,
you're vibing with the light of experience.
You are here rearranging destinies. I worship you. Turning lives around. Lift up your hands. I worship you. I worship you. You are here. You are working miracles. I worship you. I worship you. I call it a waymaker, miracle walker.
Yeah. wash me through.
You're vibing with the Light Up Experience DJs.
Experience.
Nifungue macho, nipate kuona na kuhisi, nipate upako wako. Baba, ninaomba, mikono nimeinua, nishike baba.
Wow.
Book your international DJ, DJ Zenon Kenya. Contact 0713-245730. What's up, people? Connect with your international DJ at Instagram, Facebook, Twitter at DJ Zenon Kenya.
Ukanichagua nabi wa mataifa yo. Utanitangulia sitaogopa chochote. Utanitangulia sitaogopa chochote.
Your international DJ, DJ Zenon Kenya. Contact 0713-245730.
DJ Zenon Kenya. Hashtag the light of experience.
You're vibing with the light of experience.